Ya subinda na mbanyo.
Leo nasema oh wajue atutoki leo tuveshe mama tuveshe inyeshe paka inyeshe tukeshe mama tukeshe tukeni paka tukeni white kina mina tungi zimejaa usijali mimina tuveshe bebe zikishazima waga haturembi tunondoka mazima tukeshe kwani shida do kwetu shida no. Meza imejaa mpaka mtupe shikamo. Tunapoza ko, paka mombe po. Atubagu hivi wanja sinza kari yako. Tunajirusha ba, funja mifupana. Tunamipaka ba, nipombe. Tunajirusha ba, funja mifupana. Tunamipaka ba, nipombe. Moja baridi, moja moto, wale wakaidi, mko moto, joto imezidi, umtoko, kesho nitaposti nikipiga foto. White kina mina, tungi zimejaa, usijali mimina. Tuvesh, bebe zikishazima, waga haturembi tunondoka mazima. Oh, wawe, ha, ha, wakufe leo, nasema oh, wajue, atutoki leo. Tuvesh, tuveshe, inyeshe, paka, inyeshe, tukeshe, mama, tukeshe.